tamani halaji malifu.
Toyo studio tamani kede kabaruji amen e fulfulde.
Acara terawih sebagai jangka fandu halam Muhammad sama si gugam nyali sekarang hidup. Purkayar gulir demben hop onde bonanda jitu ande kese fudi hurgul ngul demben cagal ko humpita do rizu susu ngaji kurungul ngul hulta yu dawda kunate do mo sudu kaso majudo. Nyande alabar nde ko buri unyere ledde cannabis njita li gese goto to buguni ton. Do santon kewal njama yu jidi yoli mben taruji kiwdi gese li nukuji yogaji dingun seme kawr jamen hande kiwide alabar 78 October 2024 bismillah sakiram. Dendo cagal ko kungul ngul hulta yungul do commandant Dawda Konaté pour que gollirde habonde bonandaji do ande kesse fudi hurgol secrétaire général syndicat ben ciu do kaybobe ciudi kasso majji han gilla yontere jabbidende den on wattu goto dun Mohamed Mariku horejo balé politique hulta majji bam ko do Moussa Malissou ko wonko ben kado fassan Ousmane Nialbouli
lay communiquer mako pour que o holiti wide commandant Dawda Konaté hali halaji keloji leedi le wadugol noddango himbe yimmo ndaro chemina lamu o e wi procureur o kumanda konate hali halaji bondi sanne do kabaru leydi ndi halaji peneji haifi lamu o horngo uditama fa fame wadube dun fu e gollidibe makko dun hollita wiyede le communiquer o kumanda Dawda Konaté secrétaire général section syndicale domo be cuudi kasu kanye infirmier Famusa Fomba nyande aljumaare noga e joy lewru octobre ndu woni ko cagiti iyede e wi sakirabe makko kumanda konate won noddu nodo dun nyande aljumaare jabbine de wattu 11h fedde dental syndicat ngaji domobe juudi kasu darnino golle nyande altinere noga e jetti lewru octobre ndu hollitinde metti mudun e di sutongoji ka cagal ko ministre commune de sarie noddiwe be jaltiti e de murtere golle Mohamed Mariku horejo parti karaza faso nyeta kanyindu sutam alal barende chapantati lewru octobre ndu himbe jom en kaborde juudube yeso mubben joginobe kaborde teddude wonnobe le mobel hotel woni ciudube mo e wi sakirabe makko
fedde mbern ardibe hibe AIM goddi jati wiide mbern suuta Mohamed Mariku nenno be hulti mette mabbe hulti wiide gondi haguri kabar mudu docteur Modibo Ousmane mbern hore jonde do fedde wonko hanni Moussa Malissou kadde fastango alsisi
kabaruji di min kebi hawrentinde di ka fulat ke sababu e jure amen gundinde dum biden wajibi jonka kinami immo minen min bel hibbe gonno be gubal AIM gal min jotto nokku makoto famin bedro fam sabse nado suuta ma nokku lato hani halter ni woni commissariat chuudi police yimbel kumani be wadde imadaraji fa jingana hakkeji bib adama em do ana hani ko haltene dum miden gondi jomka domde famude hono kabaru o warta timmirde sabi mi anda fu hodun sabi sutugol makongol le lady democracy min goni wam lawi du kandi teddinade le hem ido lawi yoga e mudum yo nuddude no mo yaade suudu police gendarmerie na do tribunal fa be kedo
sakko to klawi do kawre banga ben Facebook andu X and Twitter kido citer ben kewdo gasoil pep yupiki den do nuko changer lido changer de la pep bamako den no cagantere men ke nyaloma cagal mudu suka ban nduko bomde ben oro gasoil yewdi dun yimbe len jabotobe hakune unya didi unyaaji didi temet djuy sadi suko danu ton ko de wonko hebne kede fa sango alsisi
amaga gasoil den gondi itude gasoil o en diameji tunno didi cagal so mi itti dum mi gattan dum elesio mi ji ina fa dum demba cagal mudum mi itta dum mi jeya dum le dum woni ko mi kebata hem seeda Chifon won ko min juinta do hem yalla ana foda gasoil o tagal mudum mi itta hin bidon 20 litre goto fu united min jeyirta dum minen kam min baman dum min gatta dum ele groupe amen jamma o fu do min gadi bande 0h fa yotta de 8h bete bidon ngaji joyi woni ko min kebi bidon ngaji dika cogguji mudum ana hakune united e temede nay united e temede joyi ila kenyam o do golle tam min gondi wadde
to santo tawde ko buri ugnay idi taruji ben gesse njul kelen diam yo nokku si si adugo wolo denno ka hultan wiide don hultiri goldirde service agriculture wono ton do kanko Youssouf Koulibaly woni goto ardibe ando do goldirde wonko hanni kedo amen irini jarake na festan janaba jallo
faites-vous un peu
maden jate seeda tan bangal nyamri de mado der ko buri ujunaje didi hectareuji en pamam wiide ko Moursa Kone heewi sanne ka do ti dalla ne fewti e demobe kewbe sabi ko der dum ben gittata ko be nyamata e ko be tatafu ko uri ujunaje didi hectareuji njolima e ndiyam dum firti ko tidalla aran be mawata jataade ko perdiko kono non tidalla nyamdu kay matate demobe perdan hen ko heewi
niveau de ces producteurs là
to bugin to holta wiide to buntu hultan wiide den berna ko buri unyere ledde cannabis vitam gesum vitam nyada bernde denno no hultiri kanko danseni ikone commissaire golure habontone podde bonde to bugudi kedan ko ni salsugo fido festan usman yalbul
effectivement
non jati min gondi nan yigol ledde ujunere tutade le gese didi martin domi kumpo o kabaru yo kananke got onukku kany holiti min wiide won himbe remobe cannabis won ko yarate ko jibata hakilo le gendindi le majjun wonno komi ittinelaba yaade yewo hono kabaru mudun worri ko be garti dun woni komi itti mangal paden yaandarano kabaru mun le wattu be ngadano o imadara won jati worbe mawbe wiide cannabis anareme le onoko dun ko wana ko haani le majjun wonno ko sikkitabe di don be nanga wattu joni o e bullitama sariya e be goni suudu sariya buguni
tamani projet mo fondation irondela do malido e gollidimbe mudun teleji e radioji irtel mo faba mun itira union européenne e kanye e lede danemark suisse royaume uni e kanye coopération espagnole
dusa amen yontande maman hala bonaraji di ngate dudati mudidi bangal mobilaji di yafu ana ampan don alhalil basambino sarto asda mudido dati di shelam be do fam ke don mahman baba kunta hebene do festa ko jinaba jallo e mumnatu sendu
ina fam di labi der leydi ndi do ayyata mobilaji bondi dognobe mobilaji de dow lawol bamako segu wala lawol bamako kay kuliti mette mabbe e dow majji be bi ko dognobe mobilaji di ngoni ko kilnaka fiwonu gol mobilaji mun en
dande mobilaji do lawi yo farati non idum wawi latade sababu accidentaji kewti le leyde do yiriwore anan min taykiti so mobilaji boni dabareji anaton ittude mobilaji di do lawi ana wawi latade dum ti dala rafi haybugol mobilaji
bangal dognobe mobilaji be ben bi ko labi di ngoni ko moddani chaka jakite syndicat transporteur en wi ko lawol hono lawol bamako kay woni ko wadobe dum
la foot n'est pas
yo donnobe mobilaji kanye kabaru ko lawi modja denno ana wawi lata de sababu mobilaji dim bona tawe jomu daranaki wana rafi wande control technique dun sabe ti dalaji anam bawi warde wattu fu wana nokku le fu le mobilaji di be ewata wattu control technique yo nokku yogaji tan be katto denno nokku yogaji dun anato ko bonugol lawi ana wawi
e hala prima touré lamdo goldirde centre mali technique système do kanaji kila ko walid gol waktu woni ko addata ido kasaraji
le contrôle technique gede kerta di anadu majjun no yibele taybata mobilaji mundun ana wawi lata de sababu uitude dubi mun na bonude dun la kuleji kewdi goddi dun ana mbawi natu de majjun
don non gollobe goldirde mali technique système bi ko mobilaji ke ngoni ko yata fewnitede kono non idi jogi kaytaaji control technique fof isiaka si mawdo lugatobe do gollirde mali technique system
je vous avoue que
do mila kay nambara ana heewi o visite technique wadete sabe yimbe hewbe ana mbawi hebude talkurumuna tawibe nabbay mobilaji ma
gollirde mali technique system wi ko reseau di kewdi na ton ko kobe kaytaaji visite technique bondi ko police wallibe andido dum
sakere wat ko tan kabaru hande mi ton tan wasata fu ben hultinde ben kala mi joji modon kala ko tagi do e kabaru amen do numero 76 90 56 56 bangi godon kuna funena wodi 37 321 mere mere non ka fambe fu buddi temmerde be buddi noga tawle telephone jom do sere yotere meden magazine yotor mede magazine yu kabaru suka ben yowi dun do ben dan denagu jangnirde le mali e burkina wuri men tamde johel jangnirde ngoni uddade le mali to ben burkina to yo ujunere men jangnirde denno ultama wiide dum fuf ci sabbi raf denagu dum do humbitama nyande noga e 9 juillet yabbi dum wonande kumni be kabaru jandeji lede didde yalan be do famu kado nako musa mali hebani ene bangal mudo do fesam min e alsisi yo an kirejam kumni ko kabaru jande to tondire hakillaaji bangal sifaji mujji habbo gidali turusaga modu kante woni joko horejo kabaru jande leere mali musni wiide ndenagule jangnirde yata fe ciagal kumni be kabar mudun e lamkobe
la declaration sur
hala daron toka ndenagule chuudi le college di yo dewtere mo gollirgol mudum wodani leede cinyinde talkurum kambe wadde jide wakati wakati fa haltida do mudum dum sabi so leedi burkina kanye leedi amen de hore haltidagol dabbike hakkune mu en fewde e majjum ko heba le hen ko kana bunna ber
hotor d'attente
dabar ji kiwdi kunchinama hore yalla ndewa mu yana hebe bangal jandiji le nokuji di rafnde na woni e mudum no hultiri kanko joko hore joko kabaru jande leere
dun som assemble
miden gondi golidide mangal pade en be fewde e majjum minen hore du wam imadara mawdo goddo mo min gadi latido sababu e juude amen wadde jide hakkune janyel gondi le dido nokule to rafnde na ko osatti sanne fami ewa hudum way wadde yalla tuuri le college keddit uddade fa hanne di an heba uttede tongane chakite holti wiide ko yottoto tuuri le college ujinere temere jeena e chapan jeegom woni uddi
e kon fermé
kum nido kabaru jandeji e alhali jujure Burkina Faso yetti sanne to tondra hakilaji hakkune mabbe e leydi Mali pone poulen zombre ko kitajol wiide dima draji ngadente on cangulo hore en denagu le jangnirde to Burkina Faso
yimbe kumani be janginde soldats en be wawa feedaranade denagu tuuri le college di ana hani jonka yimbe hore heba hakille rende tuuri le college di golle hamo fu min jihi ko heba wadane leydi Mali ndi ko jaati idum unna berne jantore han wadede hakkune yimbe be fu yalla tuuri le college di kanyun kana heba heednere sera lehem Burkina Faso do fade vacancesji lewru menu warde ko yototo le college ujinere temre tati wonno uddi odo adadu ka ana wawi tawede wonko beedi e mudum wonko uyti hen
save children na wonde ngomijo sabi itugol joddi ino european e wi Mariam Touré kanko tendinowo lefulede bangal golleji nedda ku to save children PDVD de projet kabarule etati AES alliance eta sahel
cet engagement
odo anya bangal politique pamama yella dedo dewtere ko minudirta declaration sur la sécurité des écoles an heba sembinede minem ele dental amengal miden do fami paabobe projet o dubi nayi warta wadde hitane mako arandereere fuddi le hitan 2023 milioji sappo e jetti euro sada mudum warta warde dubi nayi dum warta wadde
ngaldo kawtol wadi wattu mo ko warta chapan nayi jignirde na udda de cercle banamba lam kulkuru e wi horojo kap banamba kawonde na guli jangnirde hasinta sanne wakat joni
banamba do ka chuuri le college debe tati woni keddi uddaade faham mili jikini jikke lobbo ni wiide do e bantugol école o ka yoga e majji hebam uttide an haani golleji dino wordi yarde ni ka yewte mangal paden yogaabe an haani niltirede yaade de chuuri de college fa darano dum nadu be darano ngindi e hore du fu min ka daranagol denagu ngindi e hore fu burani kam dum buri niltirde to yaade yinko seeda tam sabi sabi mabbe chuuri de college dana way hippe
mista wiide kabaru denagu le jangnirde yo pelital gal signini Mali e Burkina fanda hun cangul hormudun matete sanale moji fewde e jangnirede e hokkude tajural kebal jande hakika e mojo